thatimsafi.com. Yeah.
Ubuyu meni kaba napaliwa. Yule mama mwenye nyumba mama, yule mama wa mama mama. Yule mama anapenda sana vitoto, yule mama anawaribu watoto. Yule mama anapenda sana vitoto, yule mama wa mama mama. Anafumwa kila siku hadharani, anabanana na vichochoroni. Ana nyumba ila kwake akai, ila siku wana vichochoroni. Wanampereka mpaka chooni, wanampereka mpaka sokoni, wanampereka mpaka chooni. Uyo 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 uyo. Na yule mama Ibra pale chini mpakanie, ndani wana watoto wawili, sio jamani wa jiranie. Wanaongozana mpaka choonie, anampereka mpaka sokonie. Nasi kama siatuonie, wanapokezana maskani. Uyo uyo uyo. Uyo 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 uyo. Tumetongozana jana tu, eti leo birthday yake. Simu za siku kununulia na luku, na tumimita namba yake. Saseme kama yuko sokoni, mana vi macho 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 mfukoni. Saseme yuko sokoni, tumpeleke moto shimoni. Uyo uyo uyo. Uyo 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 uyo. Ubuyu meni kaba, leo na mwaga dharanie. Watu wana tabia mbaya, wanamzidi hata shetani. Watu wana tabia mbaya, wanamzidi hata shetani. Wote motoni, sijamuona wa peponi. Wote motoni, sijamuona wa peponi.
Killer.